na kupenda sana oh my love. Moyo wangu kwako yani 4x4. Enzi burudi kana kisoda hicho. Shori my love.
You're so cool.
Na kupenda sana oh my love. Moyo wangu kwako yani 4x4. Enzi burudi kana kisoda hicho. Shori my love.
Mpenzi ni amor. Nife baridi na joto liko. Nile masaza na jiko liko. Roho yangu beti mali pisa jaye kokoriko. Yoko na wika na hands wa mino. Ukinigusa beli mpaka wisho. Una mwanza koya ni kama fala. Kaziwe na isipo kutosha roho take my heart. Usipo kutosha moyo take my life. Sito ingi ya mingu kama upo my love. Ngawe Toroka harusi kawe siyo my wife. Nibaki bachela kama upo my love. Gawe, my ngawe, ngawe. Desire, desire. Njiwa kanaswa, baby come closer. Fill my desires with love. Yani umenifunga, kili haipo. Unavyo nipenda, kipo kusioni. Baby come closer. Fill my desires with love. Enziwe, na isipo kutosha roho take my heart. Usipo kutosha moyo take my life. Sito ingi ya mingu kama upo my love. Ngawe Toroka harusi kawe siyo my wife. Nibaki bachela kama upo my love. Gawe, my ngawe, ngawe.